ka doronta iyalka maylaray meergaas iyal nafaqo darro la barari oo maylaray nafaqo darro la barar sanga argaas hooyoyin maylaray baajid kala jeefanga argaas qof maylaray gurigeysa dibir walmal ka saaran leeyo argaas maylaray intaasay dad ku dhaladi dad iyo mayl ku yaabay lankii lankaasay la dhaladi inuu beesa haysada beesadiyada haytay maylaray isuu maylaray barkanyi beesadaas maalinta gaam ilaahi siin qofsade in dadkii siin siin la dhalay aadinka baahan awlaadintii walbarasho ma haysadan maylaray ay jiditeedii gohoonyin go'doon weejid 10 km ka fadhiida 10 km walan hayne lulad ka kormale 10 km furo jamaantaa dawladda Soomaaliya ee tan koonfur galbeed dib malee malanka baaqay laakiin may fadaane dadkii oo haa in gurma degdeg ee la hal deera
dhina in ma doon walaa in jiyo ee lama eesaadaan si degdeg ah xaqooqul insaanka sada anyaal soddon isagaal qofood idii daboolan ka saarnaya sidhamin beelid walan ku qaramay beelidka amaanjay eedamada 218 dhufeysa ka jaran loorki misga beero looking show weli meel leh raaso doon baba gaari la saar horal ku dijiye dadka meel roogay misga ka jart may diiday madon lemankii al shabaab la raaya aan diidan mayoon in sheegana lemanka al shabaab ee baglamaad aan ka jeediyane yadgidi ku yiraahdo yoon madon bani aadnimada hadii fiiriyasan isin in jidku soo ay furtaano dadka shacabka geebgeebaag isin giliidan in ku biidan